Ebeheke barakasın. O magasını et et
uyni.
Kutap kana be saya. Farminti wahyoda hang langkemuji. Nabi saya alangki Amos sedu. Nabi saya may hang mata day wahye. Oh sallanod yuday belad winagi Yerusalem kasabsan. Demenki sulamedi sallanod yuday intali jaren. Sulamedas oshishalhaen. Usia, Iotam, I Ahas, I Hisipi Haba. Surat Kontong Isadahat. Edegaga Ebehei Saharirsen. Ebekeo Sahirinir Le Forminten and Rumaisadin. Wage Dainke Ho, Matioko go with the wing O Adahanin Mujidina. Kau kan ogoladi. Adega galindora dina ma ebay hortis hanka barbare geed urdun eh. Umbohidit lul injegin haku bahawhan. Adega gasna darajuwin o unna usuka goron. Horten maba mukulahayn. Ustusas hata una suradis mashur hajid. Horten maba mukulahayn. Usina meydaten nkanola ada jaray. Sidi langdat kekalat yasen on diiden hang. Usina mehae lantavarier om rugbadan ne sahari riasi. Usina olol humu ed wing yag awajari. Datkine diiden o wujial shona kukarsaden us. Oje hekelet ne unkujeseden. Usina wal yasi. Unina us lang muhim eh. Maba mangtawin. Runti edegagas, mehano madafurudey, jiroden, i tabar doronantien, dong, oweliba mey noogadey, muruktub bushialken, lahawshey, dong, islamadasba unama intawiyani, ini ebehey naftisba, edegashey, usu, adabay, o usu adabtis dambigi ehejayna, ebehey din sahari riyay, bedelkas, edegagas, dambigi as namadin hejay, yallin waremi, Oluski, dambigeen hejayna, ya usso, lulko anka buduksimi. Ussumeel ankan baashay, oana lendeboye, unnu darteng. Osas hejayya noroleng, ifay doortemb, red anka fiyawani. Unnu dong namay naknaa, fof idalay o baadi eh. Kiba kiken kaledna, jahe shishal duduwum, ya inshishal wawureran. Onina may kubirignay, ebehey jiditedis tosin, oo jiken intosan aynan layrani. Abahato wagay daenke ebwilibu may degashi lillahige eh, masulun kuwerey dembigen dong hejo, oo un hegeen usu ing igabi. Datkina sin harisin lahayn, ya usu ang humayen. Wilibu siddurong, ya usu ang sahariyan. Illeis wal owaad eh, Afse maba may ku deegna sida idaale bari eh oo gorriyo kawaanka lan wadahan edegagaas u siina saas hato ya kawaanka lan jeey si us lan gorri sida magal idaale oo dadag eh duftiye lihiraw si daganaan qoshib eh lanka in hiro hortiis inka ettahan saas hato u siina haang sahariiriyaayeng maba malaharbin Edega gasna inti datki yasen o us habastana an wadden ya hakdeyna ku enkeren. O wilibu us o awladba ngdal nena ledili. Saas heje firsheyna jewu kantil maamukoro. Us noroliz dunyada na sikedis eh yallunku dafi. Usina unu as namaden hejey ya insahariri onendemidi. Iyona me edegagas huwalis kudarbiyena meli huwalo dambiliyal kadatiyo. Illeis, miitse iye haan tinaatke eh datiyo lako huwali. May welay us ebetseyba fal rapse eh maabu majaysan. Us wiliwi lankona ebetsey do beng eh maabu makatagarna. Haba hato, waak ey daainke eh may hortambok orsey sidi. Ini usu edegashay eed i eed in sahariiriyo. Inti usu kutawar belaw. Waagay daink ee gasit jay. May haa ini edegaga sori kafaru guthang eh nagada. oo dadka dhogna dambisho anka afiya madaas ku dambalay adeegagaasna togogjay araga doono oo uu sasaas haatowna umr dheer adduunyada qorshe inka raahoysado doono saasa waagay daainka ehna fadowshay fayle oo adeegashay falateediska saabsan lan oofiyo doono weesinkii adeegagaas saxariirtiis dhammaata ya usiina red holis inhubiyo doono intii falateedisa dhab ah ingorodo ya raalli unkuhaado doono adeegagay suubun dad badan iyo dad suubun ku weeli doono may weelay u sumay eritiis indhikaday adaabta dembiyaalshu ebehey kelmadiis may adaayase dadkeow sababtaas hejey anamay adeegagay umuta adduunyada dhan hortiyo unhub hooyo doono ii wiin oo darajo leh us geesahaagna ma inka raahoysado doono guuliis wiin dadka waweyn dhatiyoo may weelay us isbaarnimo leh iyo nololiis dadka dartiyoon soo riyaay intii dhimasho bahaato us weliba may ogolaaday ini la katiri haan dambiilyaalka ah oo sharciga jibiyan us weliba may indarbanaayay dambiilyaalkaas badan inii uleyska dambisho naftiisba qaada oo iyo hajoona bedelsho wakiilhan boosjo angala